fall one time when you love someone. Na kufanya ufam. Nini mana ya mapenzi ya dam. Yale jani dham na upenda utam.
Baba na mengi minta kupa utaridhika. Tumevuka mabonde milima na mengi tutapita.
Donsha kupa roho yangu. Hey, yeah, yeah, yeah. Kuachia moyo wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu. Hey, 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 yeah. Mi nataka unelewe. Ukini miss ni techap kinondoni. Yale ya majirantu ya hache pembeni. My baby.
Nahisi uwa wangu. Unikiss in the morning. In the evening. Uwe baby wangu. Wangu. Bilele uwa wangu. Unikiss in the morning. In the evening. Uwe baby wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu. Hey, 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 yeah, yeah. Mi nataka unelewe.